what I'm getting them here.
Mina kangxeke mashini ngihlala ngkherile insimbi ngivuka njalo ngovivi ngihlala ngiphezu kwemishini
ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda
mina kangxeke mashini ngihlala ngkherile insimbi ngivuka njalo ngovivi ngihlala ngiphezu kwemishini
ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda
angane njani ohlezi ngivuka ekuseni indlala ibhala ebusweni umele ngiphane daily izisu zami zingidinga efeni ehlezi ngilenge wena impilo esengcupheni mangikhande kabe manje ngithethelele kanti ngidonsakele igcwale esiphongo sitheni angisabe kwani ozizo semandleni osengibona efilimu ngibhala usizo ebusweni I got my clock ready baby it's mine you talk a last yeah you wasted my time you just love yeah you nigga you die I got my squad got a nigga so right and I don't wanna fight in business I don't wanna pick it I just need the penis I'm getting closer by the minute on the clock a second shot is on the
kick ngihlala ngkherile insimbi ngivuka njalo ngovivi ngihlala ngiphezu kwemishini
ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda
mina kangxeke mashini ngihlala ngkherile insimbi ngivuka njalo ngovivi ngihlala ngiphezu kwemishini
ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda
I'm a ghost, I don't even post. They be taking pictures when they see me, bro. I was sick, just got a lot of hoes. If I smash it, then I pass it to my bro. Married to the clock, no divorce. My God knows I'm a killer, bro. I need a source, I think I've done it all. I be celebrating, then I bring the law. You can bring the war. I'm like, duh, duh. Got don't hear my shit, I won't turn the zone. A mini boss, a pretty boy. Manga song, boy, nunga so pick it, bro. I work so hard, man, I'm not sure basic. Then I make a drop, that's a little shaking. I work so hard when you celebrating. I wanna celebrate, so I make a cake.
Mina kangxeke mashini. Ngihlala ngkherile insimbi ngivuka njalo ngovivi ngihlala ngiphezu kwemishini
ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda
mina kangxeke mashini ngihlala ngkherile insimbi ngivuka njalo ngovivi ngihlala ngiphezu kwemishini
ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda ngudesperado ngabe novalo indoda endala ngiyayiphula ikhanda
Gun is on my head, grinding every day.